Radio Authentic Music.
Exclusive from ZambianTunes.com.
D Blue.
J Max.
Young Chefy.
KDW.
Hold up, select.
35.
All number tap.
I go more.
Tell nobody want me. Man, I drive a couple trucks, couple cars. She look. Tell nobody want me. Aye. Santa Muganga, why did she pull a ticket in dot? In dot. Ticket in dot. Yeah. Why did she pull a ticket in dot?
I gotta go.
Ticket in dot.
Deep blue. My boy Kesa.
Why did she pull a ticket in dot?
When the sky is so blue,
my boo.
Zaku kenga na kuja kwa blue,
my boo.
Nish iwe na tu fale fia blue, cause uzi wati ndile deep blue. Wira wala vena nangu chiva nyonga, badi shipula vaishwa kudonka. Tavaishwa kufaya vaishwa kunyonga. Basanta musha iwe fisu nshafi wonga. Tira time tole stila pa ma window. Kuhumbo ni yese no na kasido. Kecho wala donke la nindo. Vali wamia fionse fia basimpo. Santa mukadon sama stoken. One day kutu wali ya stiken. Ombe shai wefinya povu nangani. Haba wina taba kwata povu nangani.
Itala obadi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Shiboku. Itala obadi wami. Santa mukanga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi she pull a chikadi ndoti.
I gotta go.
Carry the chikadi ndoti.
Chikadi ndoti. Chikadi ndoti.
Gawadi she pull a chikadi ndoti.
Mona, she matuka chinchida. Women a she matuka morning shida. Epo fenenka she mutu pimpinya. Kakawa elo she morning shida. Wamu kwa su shalo bali wamya. Ala bali penka kwa shala fya matawos. Na yufula ya mapalo ya niloka kutiala kwa shalafi ya mashawas. Imo kule pepeka kutuntu. Noti nyose mubu salino ututu. Pete nalisha inana mulu kungu. Wangu nchikale busa kabusungu. Nega pangile kwa bana bandi supu. Keti babu wingandisha ngashide ilisha. No supu, pati nyose fupu. Nabaya latinduanga nyose eule kunwisha.
Italo badi wami. Mano twafu kubuchushi kubukana. Shibuku. Italo badi wami. Santa Muganga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Ha. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Italo badi wami. Mano twafu kubuchushi kubukana. Shibuku. Italo badi wami. Santa Muganga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Ha. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti.